tipsy misiji. Dom ziki nishai mari nikai jenga san. Studio trapping like a bee. Weni mrazi nata hujui kurolwe. Weni mrazi nata hujui kurolwe. Hujui kurolwe. Weni mrazi nata hujui kurolwe. Weni mrazi nata hujui kurolwe. Studio, missy right shit. Mashiko sell, stone up a building. Roll it, okay. Mashiko in the sky, nani courtesy of me. Naji on a big planet, is it same? Shoulda come to bunker to go clean. Niko tipsy, missy G. Dom ziki ni shai mari ni kai jenga san. Studio trapping like a bee. Weni mrazi nata hujui kurolwe. Weni mrazi nata hujui kurolwe. Hujui kurolwe. Weni mrazi nata hujui kurolwe. Weni mrazi nata hujui kurolwe. Yeah. Studio tapping like a bee. Moshi zimeja kwa sale. Yeah. Studio tapping like a bee. Moshi zimeja kwa sale. Yeah. Niko tipsy misi G. Dom ziki nishai mari nikai jenga san. Studio trapping like a bee. Weni mrazi nata hujui kurolwe. Weni mrazi nata hujui kurolwe. Hujui kurolwe. Weni mrazi nata hujui kurolwe. Weni mrazi nata hujui kurolwe. Mziki nishai mari nikai jenga san. Niko high bila five, mrazi usike ma vibe. Nime pull up na ndom yangu, check you see ni ban. Ona enda uni snitch, nisha legalize. Cheki ushe cheki burning busha manilize. Cheki ushe cheki moshi kitoka kwa ice. Kumeli kwangu ni vachu na kwa kwa ni vice. Atu rhyme, yeah. Niko tipsy misi G. Dom ziki nishai mari nikai jenga san. Studio trapping like a bee. Weni mrazi nata hujui kurolwe. Weni mrazi nata hujui kurolwe. Hujui kurolwe.